kola bubinto kweno ya kiwebule kitibwa ne kimala mu bugunjufu. Kyoka no bakyala banange mukola bubi kiwebule kitibwa ne kimala mu bugunjufu. Mukayumba konga wegazanya note wamwe kukafumbira kakokere nabo rusere kakutonyera ozuku katumbi no bizimbulo kukubira kale kisalizo kulaba badde n'ekitibwa ekijubu note obuwera ate notwalibwa obutwalibwa. Kabanyizanga bolaba note wamwe n'okunyolirwa obukunyolwa. Kyoka n'abakyala banange mukola bubi kiwebule kitibwa ne kimala mu bugunjufu. Bamba kikola bubi kiwebule kitibwa ne kimala mu bugunjufu. Kulingonya mukaba kutema bolali na kenjula mulengere tiwali wabajane bakemakema nawe newe mara munti olubao nga baseka janti kwetwa mulabira ulu nobulenzi wewaleko mukayirira kukyalo kyamulula bemikuku bwe busoko okutetera lwokubana wewe tunura kosika tuse bogera bibyo obukwata kutunga busika iye kyoteka basi. Kyoka n'abakyala banange mukola bubi kiwebule kitibwa ne kimalamu. Bakyala banange mukola bubi tokweno bya kiwebule kitibwa ne kimalamu obugunjufu. Rute wa waiya mukuisa mwenge mweba nakazadde wekwanga mulitwala wa abana be muzala bwetu nadda mu byetamiro tiwali wa mageza bange gemba wa mwigaba mye bibaletera okubanyika waliwo amagezi tandi gemba wa mwigabamye bibaletera okubayisa obubi. Kale okulabira kw'ebyo tandi byemmanyi ddala obunyomi n'obujja bikola bubi engambo zebweru ye natabula nawe nti olumpo n'akabanga nosebetera okuludomya. Mukola bubi ntokweno bya kiwebule kitibwa ne kimalamu. Bakyala banange mukola bubi ntokweno bya kiwebule kitibwa ne kimalamu obugunjufu.